hay’adda WASADA oo ka mid ah hay’adaha gargaarka bixiya ee ka hawlgala ismaamulka Wajeer ayaa waxay maanta xarigga uga jirtay gudaha xafiiska waaxda xanaanada xoolaha dowladda hoose ee ismaamulka Wajeer. Daawooyin iyo sidoo kale dhowr gawaari oo loo kala dirayo deegaanada koonfurta ismaamulka Wajeer iyo sidoo kale galbeedka Wajeer. Hay’adda WASADA oo kaashanaysa USAID iyo dowladda hoose ee ismaamulka Wajeer ayaa tallaalkani wadi doonta 10 maalmood oo xiriir ah, iyadoona xoolo dhaqatada loogu baaqay inay u fududeeyaan dhaqaatiirta si xoolahooda ay ugu daweeyaan.
Gaari ya kwanza inaenda Wajir West, ataenda straight kwa mahali natakua. Ya pili ni gari ya support ya Wajir West, backup team, inaendeshwa na mchana pia, unaona? WASADA inafanya kazi mzuri. Gari ya tatu ni ya support ya Wajir South, pia inaenda Wajir South, na gari ya nne inaenda Wajir South. WASADA inafanya kulingana na hiyo miradi wanaendelea saa hii katika Wajir South na Wajir West.
Maxamed Sheikh Ugaas, kana mid ah sarkaalka howlgala hay’adda WASADA, ayaa faahfaahin ka bixiyey tallaalka ay 10 maalmood ee soo socota ay ka fulin doonaan qaybo ka mid ah ismaamulka Wajeer.
Mashruucan oo ay maalgelinaysa USAID oo ayna fidinaysa WASADA wuxuu ka shaqaynayaa intaaya Wajir County, laakiin mashruuca hadda xanaanada xoolaha loogu talagalay waxaan bilaawnay bisha 9-aad oo sameynay disease surveillance oo ka saacadeynay qaybta xanaanada xoolaha oo mashruucaas la sameeyey. Kadib haddana jawaabtii dhiiggii la qaaday oo soo baxday sidii noola sheegay inuu maaragtay saacid ku yahay gobolkan Wajeer cudurkan la leeyahay BBR-ka ama diifdheeraha sida loo yaqaana, iyo CCBB geesdhowrka ama harweynaha oo ku faafay Wajir County. Kadib waxaan sameynay haddana nimankii la shaqeynaya xanaanada xoolaha oo la yiraahda disease reporters oo joogay tuulooyinka, ayagana aan u sameynay tababar annagoo kaashanahayna xafiiska veterinary service oo hogaaminaya chief of staff iyo director of veterinary service. Si fiican ayaa loo qabtay shaqadiidaha, waa la train gareeyay the entire 6 sub-counties. Kadib haddana waxaan istusnay inay baahida ay sii jirto oo haddana aan ka caawinna tallaalkii iyo daaweyntii xoolaha kii aan maanta meeshaan u joognaa, khaasatan Wajir South, meela aan la gaari karin sida xuduudka Diif, Dadajabula iyo along that Waso Plain oo maarte very far from the county surface, iyo the urban Wajir West, meelaha fogfog oo maarte hadda tiimka baxay ay gaari waayeen inay si fiican surfacekan u gaara. Waana waqti iska yar, waa 10 bari laguma kaafin kara the entire 2 sub-counties. Insha allahu waxaan ku jirnaa resource mobilization, haddii ilaahay uu yiraahdo oon helnaan haddana inaan ambalaarina mashruucan tallaalka xanaanada xoolaha iyo daaweynta, annagoo kaashanayna maarte technical teamka livestock and veterinary sidii shaqada aan maarte garab ay noogu noqdeen, annagana maarte aan ugu qayb qaadanay shaqa saaid maarte u wanaagsan xagga bulshada ayaa la qabtay, waa inay sii socon doontaa insha allahu.
Dhanka kale, wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda countiga Wajeer ayaa faahfaahin ka bixisay cudurada laga talaalayo xoolaha.
Waxaana la talaalaa cudurka yiraahda diifdheeraha iyo cudurka yiraahda geesdhowrka. Waa laba cudur oo dilaa ah, oona xoolaha suuqooda wax u dhima, oo xoolaha laynayeen, oo wixii dadweynihii ay ku dhaqnaayeen aad u saameyna. Waxaan leenahay dadweynaha in ay soo baxaan, ay xoolaha keensadaan, ay talaashaan, waana balaash talaalkaana. Wax laiska qaadana lacag malaha, waa firi. Waxaan ku boorinaa shaqaalaha wasaaradda u shaqeyna in ay shaqadan ay fuliyaan sida waafaqsan sharciga veterinary u yeela ama sharciga Kenya, sifa aan objectives-ki lahayn ama mabda' aan lahayn aan u gaarno.
Talaalkaas oo maaragtay targetka saarahaya xoolaha yaryar oo loo aqaano small stock, idaha iyo ercadka, sidii ladiin sheegay cudurkan PPR-ka CCP waa cudur dilaa ah oo in aas wax yeeleeya xoolaha idaha iyo ercadka, taas oo dowladda countiga Wajeer ay ka fojognaatay baaritaan ay ka sameysay in cudurku usugahay la ogaada baaritaan loo subiyey. maareeyay daweyn loo soo biyo ama vaccination maanta waxaan u soo kordhomay in hay'ad loo aqaan wasda oo laba team u kala direysa wajiga south iyo wajiga west hadaan ka horona dawladda county government maareeyay kala shaqeysii baaritaanka cudurka sidaan idin sheegnay la wiigo bil la soo dhaafay ayaan u fariisanay aan aragnay cabashada bulshada markaan aragnay ayaan disease surveillance ama baaritaanka cudurrada laga soo sheegay lixda gobol inaan baaritaan ku sameeyno tiideedna hay'ad wasda way naga support gareysay khayr Allah siiyay in tiideedna baaritaankeedu waxaan ku ogaanay labada cudur oo ugu daran markii laabka lagu baari in ay yihiin cudurka geesdheer iyo difdhoor maantana waxaan maanta iska lahaa in ay maareeyay ilaa maadkale ay maareeyay dadka xoolo dhaqatada ahaayeen ay dawladda county Wajir county through the ERP program ay vaccine idee talaal idee loo soo iibi governor-gan aad xirka jiray in week la soo dhaafay marka waxaan codsanaynaa in ay dadweynaha ka faa'iideystaan muddan talaalkii si ay xoolaha ay maareeyay talaalkaas as u saacadeeyo xoolahan lagu faa'iideeyo ee dawladda county ga danahna waliba idaarada xinaaneynta xoolaha waxa maqsadka noogu weyn in aan xoolaha aan daweeyna waxa weeyaan in xoolaha maareeyay disease control oo cudurada aan controlo si ay dadweynaha xoolo dhaqashada ay ugu faa'iido lahayeen xoolahooda maxay yeelay neefki daweysan oo cudur aan qabin ayaa suuq la geyn karaa oo la gadi karaa insha Allah ta'ala wa ma
si kastaba ha noqotee isbuucyadani waxa ismaamulka Wajir ka socda talaalka xoolaha kaasoo deegaanada guud ee ismaamulka Wajir ay wasaaradda xanaanada xoolaha ka fulinayso hay'adda wasda ayaana sidoo kale xoolo dhaqatada siinaysa talaal bilaash ah taasoo ay ku garab istaagayso dawladda countyga Wajir oo wado mashruuca xoolaha lagu talaalayo Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ismaamulka Wajir